zalia wewe hapo ni mtu wa maana sana. Oi. Mulete hapa tuguone, tuone ni wa maana.
I know.
Sisi wote sasa mababi dadi wote wakipangwa line. Unajificha uso kwanza. Ai ai.
Wao namlipa sana mtu hapa pamoja.
Tuko like walai. It's not a mistake.
Thank you, Karim. Lakini wewe mnafanananga na katoto kako.
To God be the glory, great things he has done. Ame turn 5 leo.
Leo ilikuwa birthday yake?
Hey, imagine. Kesho yani, sasa si ni leo. But ushafanya juu ako shule.
Oh.
Mm.
Mnafanananga sana.
Thank you. Donuts, 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 donuts.
Mas, ni aje?
May God see her through. Amen. Naona wewe watu wanakutakia mema.
Chukua ni hand, tunamchukua.
Aya, mwiti amekuja ama ajaja. Niseme hi, he drop you after one. But sasa after nimeongea na Hana, sisiki kucheza tena sasa. I can as
Thank
well
you.
Go to sleep. You can come another day. Mama
mwini.
Lakini Maureen, editing yako sinakupeanga kazi?
Walai.
Ama kuna mtu anakufanyia editing?
Sahi nikona mtu, but sasa squeezy. Ukiona nimeshoot na simu ni mimi tu na edit. Hey, ni kazi mingi. Ay 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 ay.
But your content, by the way, content yako inakuwa expensive. Hey.
Thank you. Hey, ni kazi mob. Mimi hata ukaa kama saa hizi juu the last time nilishoot cause nikienda
kwa mimi na kelega video. Mimi na kelega video QR. Mimi naweza tengeneza video hivyo tu. Niongee tu na siwezi weka nyingine. Inaenda tu hivyo.
Hii ya mnanga stress. Wa.
Kwa kuisikiza isikize.
Kai. Atima siku hizi Tiff anatembea nchi zote. That's good. Hana God ampe nguvu. Sasa mimi nilipata nikiwa 19. Sasa mimi hata ni mimi nafaa kuwa nisia nao.
Hebu chukweni ni hand, lakini lazima mcancel game.
Enda kwa page yao ama ununue.
Alikuwa na quit game akaanguka, utapata hivyo.
Ati?
Alikuwa
na Maureen, hi future.
Wewe ni good mama. Mko aje?
Ko poa.
How are you? How are you? How are you?
I'm fine. How are you doing?
We are good, thank you. Where now? Where